0-0
Fire, 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 fire,
fire.
Niko razi nuze kila kitu changwe kwa jili yako, cause you fall in love. Fall in love. Ah yeah, isia zangu zimegonga kwako. Nime fall in love. Fall in love. Yeah, sijui mimi nikirizi paka naongea peke yangu. Azini ichi zangu fili tajirudia. Yeah, sijui mimi nikirizi paka naongea peke yangu. Azini ichi zangu fili tajirudia. Yeah, mwendo wako pole so faster.
Yeah,
huku nyuma umeacha disaster.
Yeah,
kupiga timing upate faster, faster. Wako pole so faster.
Yeah,
huku nyuma umeacha disaster.
Yeah,
kupiga timing upate faster.
Baby, yeah, aje aje anione,
aje
aniwaze,
aje
aje aje
aje
aje
aje anione,
aje
aniwaze,
aje
anione.
Sema hasla choki na misha jikoki kwa maneno matamu.
Yeah, wala
sito sikia za uchuki, sito jali umelala ni nani. Itaje si bahari zangu moni nisi oyo stana kuzo wani na milio.
Mwendo wako pole so faster.
Yeah,
huku nyuma umeacha disaster.
Yeah,
kupiga timing upate faster, faster. Yeah, yeah.
Mwendo wako pole so faster.
Yeah,
huku nyuma umeacha disaster.
Yeah,
nipige timing upate faster.
Baby, yeah, yeah.
Aje
aje anione,
aje
aniwaze,
aje
aje aje
aje,
aje,
aje.
Kwangu music.